abantu ngoba kukuzwana onyamezo nalo satana mbambo yabaleka.
Satan, we